You're ready? Are you ready? All right, I go by the name of Jambi Koikai alongside Selecta Techniques. Yeah, man, it's all about conquering, surviving. I survived 21 surgeries and we say God is good and I thank you all for your support. And I just wanna say,
the strength of a woman si size ya muscle, ni venye anajituma daily anapiga hustle. Si mtumwa na kula yake jasho, hakuna kwa kinyuma, mbele anatupa macho. Koikai, jaja kuweke fine, tutapata na tena ikifika yetu time. Aye, so fly, ukasalimie Christ, itafika tu ma time, wanare tutariwind. So pass a blunt for her life.
Aye,
tukoikai,
tukoikai,
tukoikai, tukoikai, take a light for her might. Tukoikai,
tukoikai,
tukoikai, pass a blunt for her life. Tukoikai,
tukoikai,
tukoikai, take a light for her might. Tukoikai, tukoikai, tukoikai.
Lazima ningeandika moja juu ya fire mama. Amekuwa mama hizo enzi ni kitama. Super fame siku reggae yo ni blanda. Na bado number one ndilikuwa yake namba. Kujitambua ndilifanya kasi mama. For really many heart kusikia umehama. But niko very sure uko juu ndio umehama. Maragoli chick with the same kwa yo chama. Binawe nimekumbuka 46 bowling jam session kwa reggae there are 6. Kumu imehato juu nani ndio MC. Super Marcus kwa Michael labo na ya Jambi. Cheki, huko jusi wa salamu. Situ mejamu, huko mendelewa karamu. Tusuke Ruto, uwekewe sanamu. Kuna watu wakidedi miu feel ni aramu.
Pass a blunt for her life.
Aye,
tukoikai,
tukoikai,
tukoikai, tukoikai, tukoikai, take a light for her might. Tukoikai,
tukoikai,
tukoikai, pass a blunt for her life. Tukoikai,
tukoikai,
tukoikai, take a light for her might. Tukoikai,
tukoikai,
tukoikai.
Jambi Koikai alongside Selecta Techniques. Yeah man, it's all about conquering, surviving. I survived 21 surgeries and we say God is good and I thank you all for your support. And I just wanna say